Big Beats Africa. The man move. Just imagine kunywa nduve na stroke landunya za so ama kunywa kwa snow. Nikoko maji unaona kufa na stroke na ganja na joto unakufa nga slow. Mtiko na fruit na rushwa gastons, pineapple ndo fruit na kuaga na thorns. Warembo si wote nyuva gatongs kupaka mascara na kupata long. Kitu kai kumadu kufanya nga strong, poison nga habi kichanganya mo. Amani kizidi na leta gawo, asalu kila mingu uneza overthrow. Kila wiki na kuaga na weekend retard, guest na weekend record. Industry ni kapo damos tweaker, mosquito na toda tukla di Versace uko neke kwa gold. Wenye kipaji can't even afford, wale fake wakinunua Ducati na Ford. Nikabe soku kopia Bukati na gold, bagabi best na Ducati kwa board. Uswapu, twiga kabundu kuja lodu na bule kwa poda maganu jakoku. Na kuskru kichwa mkeke mkuki kwa throat. Na kupule chakot na chebaku na bone. Na I'm back to the throne. Kaspe shipi na go back to the drone. Kaspe shadogi na back to the bone. Fiki quicki tricky piki piki brika leso kasema tiam back to the bone.
Puffy on dome, bump your drum. Chicho nyanya ndio na kupea sound. Bump your bomb, rap mini don. Kama kama wezi compare ram. Toka zama ni mengojea sana. Kukazana ni kibobea bana. Kukutano utanigotea ama. Nikichana ni natokea number one. Mistari ni mingi big one. Na sunajua dini ni ya gun. Nikilipua mimi ni imam. Mizani natoa akili na banu. Jai yona kami ni ya nani. Nadai kunona pia mimi ni tan. Dubai mbungome tabidi na kam. Ufai kujona jangili wa town. Bangili ni mbili na bidili tan. I gotta prove. Nisemo kweli nataka booze. Matapeli na makata tu. Makaveli mbaka mata tu. Toka hapa mbaka masaku. Katakata na makata pool. Pata mbata za mashata tu. Takataka ndo tapata tu.
Buda sakanya mado. Dunga sahara za bro. Chunga safara wa home. Kunya safaya kwa chum. Gunga makaya na dom. Funga bandana kwa form. Omba masaya kwa show. Omba masaya kwa show.
Family shots are grants of popo. Hit it behind your locals. Not in a pound of coke. Coming to the ounce of Doja. I'm in a hell of a zone. Alitha and Iza Hova. Reading Italian Vogue. Fleeing from 5-0. While me and my finest hoe. Peeing inside a foam cup. Spit nigga, I'm a cobra. Fan base say I'm illin' with it. Been bit, never bit about it. Need a bit of better. Feel a ceiling with it. Spread that, make a milli with it. Flow cold, really chilly with it. Old folks say you watch out for booze. Popo and these city women. Outa, Greenspan, Umo. Real love, got a couple folk. Keep me gassed up. And some other fans I don't hear from. Humor you got for a while. Walk with a nigga for a minute. Swag rat really it now. Who else but a youngin' kill it?
Baby, yeah, we in it to win. Sack on a bra, trimming it still. Finger them all, we dip in a sin. Breaking and baking them, faking them all. G'd up, shaping them all. Feet fast, kicks fresh. Denim cap straight up. Impressed, deadly. And mean, me toast the mad and medley. Let me fetch you with the glocks and take nine to get mine. Let me remind you from the ground up, build mine. Eat a stone, you do know I and I reels like. I mean like, moving a certain way. Me aura so immaculate. Bless up the place when me come around. Me parking in, parking them. Hail Mary walking in. Sunday morning lock him in. Saturday morning rock again. I'm back again with a bang of him. Top of them up, fucking them up. See evil, top of the max. Fuck the cops, smoking them up. Check me flow, devil not touch. Hotter than touch, emotion a catch. Call on your god, must in a half. Within them all, better than y'all. Nairobi here, we letting it on. Bringing hard to carpet on. Boom fire, blazing it up. Empire, bring it to top. Lingua, hooking you up. Zin fire, consume you up. Desire, tipping them up. Bringing them up.
Bidi ya rap, ni kama ya big in a pack. Ikibidi mistari zizidi, baka wakili wa dark. Wiki mbili bila usingizi, weka machizi kwa map. Gidi gidi buda ni kuflow kama maji maji kwa tap. Mbili mbili tupa chupa ni kama tuko under attack. Speak in my lab, nasafirisha matrack. Kwa maradio za majiji na jack. Kama elio za majivi na wak. Tazama kuna kenye mina lack. Take it back, mimi si lack. Kenya hakuna kutazama. TV na wak. Zama na elio kwa jiji na jack. Safiri na track. Kwa makwa radio malab mingi, mimi sipigi. Kila idha shilingi mziki bidani. Mingi mjini mtani, bigi ukiwa na njaa. Udishi ukizuba, ofisi, sisi tunapanga bass. Fiti machichi ndo tunaban. Mazishi ndo tumekam. Na mastingo zenye zinafanya hapa rapa ajam. Mbaka wadingo wakisanya ati wanasema zetu ni fiam. Niko na fam, jeshi iko na madawa sawa sawa mpaka kwa damu. Boko Haram, tunawateka mateka kwa rap bila magan. Soko ya cham, na wacha wakicheka cheka kama choko tuna gam. Soko ya cham, na tetemesha kama Mayweather. Pack your cam.
You could not want it better. You could not want it better.